no mama. A chocolate. Nipende mimi wako kwake nimesalinda, nipigwe ndumu sina pa kwenda. Uliniona wa nini? Akanitaka tisha mwenyewe, napewa matunzo ya kwake. Asa kwa nini nivuruge? Usijipikishe visimu nao, 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 nao. Wala mimi sikupendi nao, 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 nao. Nimelithika na wakwangu nao, 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 nao. Na wewe tafuta wakwako nao, 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 nao. Mini mezama, mini shazama. Mbali stu kwenda, mbali stu kwenda. Mini shapenda na niko benzini. Yako mapenzi ulinifunza uchoyo, hasara roho misevi nikoloyo. Yani miaka mia misiwezi kurudia. Kama unaisi natania, ndani utelezi umepota bamia. Usijipikishe visimu nao, 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 nao. Wala mimi sikupendi nao, 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 nao. Nimelithika na wakwangu nao, 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 nao. Na wewe tafuta wakwako nao.